super lontanacciao, sì.
This one's a banger.
Did you for that?
Usiponipigia sita kupigia titi for tat.
Titi for tat.
Ukinikandia nina kutimbia titi for tat.
Titi for tat.
Ukinizingua nina kuzingua titi for tat.
Titi for tat.
Na ukimwaga bia utailipia titi for tat.
Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Ukinichukia nina kuchukia titi for that,
titi for that.
Ukinivimbia nina kuvimbia titi for that,
titi for that.
Usiponicheki sito kucheki titi for that,
titi for that.
Ukinichiti nina kuchiti titi for that,
titi for that, titi for that, titi for that,
titi for that,
titi for that,
titi for that,
titi for that,
titi for that.
Ewe na ewe,
titi for that.
Ayewo,
titi for that.
Bora kama mna fosi wan, siya tuna mabosi ban. Umeweka misusi nyam, siya tuna mabosi ban. Bora kama mna fosi wan, siya tuna mabosi ban. Umeweka misusi nyam, siya tuna mabosi ban.
Maone si unavucheza na moshi. Maone si unavucheza na moshi. Ewena. Maone si unavucheza na moshi. Maone si unavucheza na moshi. Mimoshi, mimoshi mzee. Moshi, mimoshi mzee. Siga, moshi, shisha, moshi. Mimoshi, mimoshi mzee. Moshi, mimoshi mzee. Siga, moshi, shisha, moshi.